copelaculture.com.
Ni nyimbo.
Ndesha stiu moja vibomba na mufu la moise ndabomba shpokelela nangu na lomba folko kumu antis dasu kanomba nashikole kepwetaba kula alenzala maleta ndatwala bastiu nonsala life taisela nilebo fiasela na mufu ya shibondi netanchensela fuskila kuruselwa bashima efu mpita mufu ya likosa fiali pita na padabala ndansi kulu mune maa Nalaba kwa nalikosa Life nga ya mposelo Kuna imina palya Nasunko kuno kupa kusela palya Efyo mpita mwefi Tuse Open one day kakavarika
Ikalangana kwa meni na choo Onse hivi ni masova Mama na baba they don't care Pari ni mailo Ikalangana pa meni na choka Onse hivi ni masova Mama na baba they don't care Pari ni mailo Matatizo, matatizo, but one day is a calabino. Matatizo, matatizo, matatizo,
young blessed.
One day is a calabino.
The only thing he wants is sex from me. Dance time power. He can't even buy a drink for me. And I don't send it to power. I'm a girl child, I deserve better. I'm a Christian, don't make my life bitter. The moon to your day in a sex machine. I do have dreams, bruh. Unalengezati, nipone kweto. You broke my virginity when I was stove. Ulanga fiomu duwe, kwa tini stove. Tuka mwona ngoka, what up for true love? Mweba umeta mtasha. Anyway, kukanya nina Natasha. Vipa vya tumwa nika mipasha. You made me see daka tez na malasha.
Ikalangana kwa meni na cho. On saving in my soul. Mama na baba, they don't care. Party in my love. Oh, Langana, Pamini, na choka. On saving in my soul. Mama na baba, they don't care. Party in my love. Matatizo, matatizo, matatizo. But one day, visa calabino. Oh, matatizo,
hey.
Matatizo, oh, hey.
Yonse na bajenika with nobody by my side. Bazanga siba nifuna niribe right. Be wanga dina drama each and every night. The only option I have. Nika isa koka business. Maskama ya nipela. Boss na mkwe punch to salary tampela. Every time I complain tempa kukwela. Kuntanje nchitono kunjeva wikawela. Apa mande nisala po kuikulika. Tefo chimwene kefich katulika. Kani na tampa bati nshifka. Kwa tiba kambuse la shade na mkasanika. Apa mande nisala po kuikulika. Tepo chimwene kefich katulika. Kani na tampa bati nshifka. Kwa tiba kambuse la shade na mkasanika.
Ikalangana kwa meni na choo. Won't save in my soul. Mama na baba, they don't care. Party in my love. Oh, Langana Kwameni na choka. Won't save in my soul. Mama na baba, they don't care. Party in my love. Matatizo, matatizo, matatizo. But one day, visa gala bino. Oh, matatizo, matatizo. But one day is a gala window. Oh.
CopelaCulture.com